Hi there, welcome to Shiloh Tabernacle London. We're located in Southeast London in Woolwich Dockyard, Block 1, Unit 9, Dockyard Industrial Estate, Woolwich Church Street, SC18 5PQ. Join us for our Bible study every Friday from 7:30 to 9 p.m. and you can't miss our Sunday services packed with prayer, vibrant worship and a powerful word. First service is 9 a.m. to 10:30, followed by our family service from 10:30 to 12:30. And now, for the best part, let's get into the Word.
Hallelujah, hallelujah, nshuti zanjye, nshuti z'inshuti zanjye ndabashuhuje, ndabapepeye, ndababwira ngo wese arabakunda kandi nanjye ndabakunda. Turi mu gihe cyo ku isi yose irimo abakirisitu bose aho bari barimo bibuka kuvuka kwa Yesu. Nakomeje kwibaza abantu barimo bibuka kuvuka kwa Yesu birasobanura iki? Nkumva ari byiza ko ntaragira ngo umwaka urangire mbanze nshimire bose bagiye bankurikira, bagiye badukurikira mu nyigisho, mu ndirimbo zo kuramya Imana. Jyewe n'umuryango wanjye, jyewe na Shiloh Tabernacle, jyewe n'umutware wanjye, my senior pastor, Pastor Ruben Guma, kandi ari umutware wanjye, turabashimira Imana cyane. Ni ukuri tubashimiye ko mwagiye mwitanga akanya, mwagiye mutanga amasaha yanyu, iminota mwagiye mumara mukaza mugasuzuma kuri YouTube, mugatega amatwi, mukajya kuri Facebook. Turabashimiye cyane kandi by'umwihariko tusabye Umwuka Wera ngo akomeze abayobore. Rero numvise ko ngiye kubona mbona amasaha arangendanye, igihe kirangendanye, ndavuga nti ni nkabashimira, ndabangize nabi, kandi nkaba ngira ngo mbifurize Noheli nziza abaserebretinga Noheli, umwaka mushya muhire, 2021 uzababere umwaka mwiza cyane, umwaka muzanyuramo muramya muvuga muti tuvuye muri cya kijima cy'inyuma tugiteye umugongo, duteye imbere, aho ijwi ry'Uwiteka no kuruhuka k'Uwiteka kuzabana natwe. Ndenda kuba ntabwo ndibutwara umwanya muremure uno munsi, ndagira ngo ndirimbe ino ndirimbo, mwibuke yuko ndi umuntu uririmba neza cyane, ndi umuntu uramya kubw'Umwuka w'Uwiteka. Ntimuze gutegereza abahanzi bakomeye cyane ngo baraza kuza, ni jyewe kandi nanjye ndiyizeriramo kandi nkizera mu Mwuka Wera. Ngiye kuzana ino ndirimbo iri mu gitabo cya 2024 mu gitabo cyo gushimisha. Iravuga ko ukuntu Yesu yasize ubwiza mu ijuru akaza kwambara umubiri ushaje, umubiri unuka, ariko kubwawe nanjye. Rero dutangire hamwe turirimbane aho uri hose, hama ndasenga nyuma dukomeze ijambo ry'Imana. Wasize ubwiza wari ufite mu ijuru ubwo wazaga mu isi Yesu, no mu ivuka ryawe nta hantu hariho hagutunganiye mwami. Winuze mu mutima wanjye umbemo, ndabikwemereye. Winutahe mu mutima wanjye, wibonere mwaho kuba. Mbese abamarayika ntibagushingije ubwo wimikwaga Kristo, ariko mwami wicishije bugufi utuvukira utyo mu isi. Ngwinuze mu mutima wanjye umbemo, ndabikwemereye. winutahe mu mutima wanjye wibonere maho kuba dore inyoni yose igira aho yarika na ingunzu ntiburi ntaho ariko wowe mwami yesu wabuze aho urambika umusaya winuze mu mutima wanjye umbemo ndabikwemereye winutahe mu mutima wanjye wibonere maho kuba wajuzanye ijambo rizima kristo ryo kuba turi abantu bawe bakwitura ukwanga urukundo rwawe bwo bakumanika ku giti iyo bigeze ukuntu yesu yaretse ubwiza mu ijuru iyo bigeze ukuntu yaretse icyubahiro ukuntu yasize icyubahiro mu ijuru akaza mu isi yuzuye inzangano ukuntu yaretse ubwiza mu ijuru hari huzuye urukundo kandi nawe ari we rukundo ariko araza yemera gukandagira mu byondo byo kwangwa byo kwangana abikandagiramo kugira ngo ujyewe nawe tuzinjira ubwami bw'ijuru mbese afite aho yakwinjira afite aho yakwicara muri ino joro mbese afite aho yakwegama mu mutima wawe ndenda ngusubiremo kino gice cya gatatu aravuga ngo dore inyoni yose igira aho yarika na ingunzu ntiburi ntaho ariko wowe mwami yesu wabuze aho urambika umusaya dore abatunzi bose bafite aho baba ariko wowe mwami yesu wabuze aho urambika umusaya igihe mariya yari atwite ari hafi kubyara ngo yagiye ashakisha hose aho akomanga inzugi z'aho yabyarira ngo arahabura kwa muganga ntiyahabonye mu batunzi ntiyahabonye mu banyabwenge ntihabonetse mu mazu y'amayetaje akomeye ntihabonetse yewe no kugira ngo nibura hagire uwamutiza n'imodoka ngo abyariremo nubwo icyo gihe imodoka zitari zihari ariko ntihabonetse ariko uno mugoroba ntabwo agishakisha amazu nta nubwo agishakisha abatunzi n'abanyabwenge arashakisha abo ngabo batsinzwe n'urubanza ngo bemere ko imitima yabo ariho yinjira arashaka aho yicara mu mutima uyu munsi ukingura umutima wawe maze yinjiremo aruhukiremo avukire muri wowe dore inyoni zose zigira aho zarika ariko wowe mwami yesu wabuze aho urambika umusaya icyo yesu atubwira ni icyo nimugoroba ndashaka kugira ngo mbafashishe rino jambo imana yampaye ni ijambo ryo gukomeza abarushye n'abaremerewe turi hafi turabura amezi makeya nota amezi turabura ibyumweru bikeya kugira ngo twinjire si ibyumweru byo biracyagerara ni nk'icyumweru kimwe ku cyumweru tuzaba tubuzaho iminsi nk'ine kugira ngo twinjire mu 2021 ndagira ngo twibaze muri kano kanya aho tuvuye uno mwaka 2020 byabaye kuri bamwe byabaye umwaka w'umwijima ku bandi bamwe babaye promoted abandi babaye demoted mu 2020 abandi jyewe ndenda kubabwira ngo uko nte uko njya mbibona uko umwaka uje undi ugataha mbibona nk'ukuntu ari nki buri mwaka mbona ari nka class twicaramo hako akunda abana bicaramo mwaka runaka bakazakora ibizamini bakazagira ibyo basoma bakazagira ibitabo basoma bakazagira ubwo bagira revision bakazagiraho bicara bagakora ibizamini ngire nkubaze gutya muri uno mwaka 2020 abandi ubwo bavugaga ngo ni umwaka w'umwijima abandi ubwo bapfushaga abandi ubwo bavuye mu isi wowe ukaba ugihagaze mbese Yesu wamubwira icyo n'umugoroba muri kino gitondo Yesu wamubwira iki kuri ano manywa Yesu wamubwira iki kuri ako kazi uriho abandi badafite ubuzi amaguru yawe aracyagenda abandi bafite amaguru y'ibice ndagira ngo tudware umwanya wo gushima Imana nubwo uno mwaka ubaye umwaka w'icyorezo ariko nukuri hagati muri wo hari abantu bavuga bati njyewe nakiriye Kristo hari umwana ejo bundi wakiriye Kristo hagati muri kino cyorezo hari abandi nabonye mu gihugu cy'u Rwanda nabonye umumama wagiye ubwiriza ubutumwa abatsinganye bagakiza bakakira Kristo numvise ubuhamya bw'abatsinganye ndavuga oh my god yamani iracyakora koko so n'ubu ngubu rero uno mugoroba ndasenga ngo hagire uwo nguwo wari ufite agahinda yakire Kristo uwo nguwo wabonaga ko nta ejo hazaza hadahari atahabonaga ndagusenye ngo habone rero reka nsenge dusome icyanditswe kimwe nsenge nkurikije uko umwuka wera yampaye gusenga Uwiteka Imana nyiringabo Imana nkuru Imana ya Isaka Imana ya se Aburahamu Imana ya Isirayeli Imana y'abumva runo rurimi Imana y'abatarwumva ndabazamura imbere ya Kristo kugira ngo iyo mana ikomeze ibonaho yicara mu mitima yacu iyo mana haleluya 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 iyo mana ikomeze ibonaho yegama ubwo yagiye mu etage ntabonaho kuvukira ndasenga ngo uyu mugoroba Kristo avukire mu mutima wawe yongera akora imirimo myiza abo bari baramusize bari baramwabandoninze yongere agaruke muri bo abo batari bakibona ibyiza muri Kristo babibona uno mugoroba turimo dusenga turimo tuganira rino jambo ry'Imana ndasenga ngo imbaraga z'Imana imbaraga zita za zindi zitari zimbunda za zindi zitari z'amafaranga za zindi zitari z'indege zikomeye za zindi zitari za ntwaro za rurimbuzi ndagira ngo izo mbaraga z'Imana izo zavanye Kristo mu bwiza yasize mu ijuru zize zimumanure zicare muri wowe zituma umutima wawe ucishwa bugufi wakire Kristo nanone mana ndagushimye ngo haya amaso yanjye ngo uyakoreshe ngo haya amatwi yanjye ngo uyakoreshe ngo haya ururimi rwanjye urukoreshe buri mugore na buri mugabo buri mwana buri muhungu n'umukobwa bari buze kuza aha hantu abateze amatwi abazumva bazarunguruka mana imbaraga zawe zizabageraho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti Mana nkweretse ibihugu hirya no hino agahinda akajagari k'umwijima akajagari ka coronavirus mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti nsabye imbaraga z'Imana ngo nizihaguruke zongere zihaguruke zize zifate ku mitima y'ubwoko bwawe zigere hahandi umwana w'umuntu atagera zihafate zirandure ibitaranduka zirimbure ibitarimbuka zikubite hasi ibyo byishushanyaga mu buzima bw'abana b'Imana ubwo bwoba foundation y'ubwoba foundation ya coronavirus ndagukubita hasi ndakurandura ndakuvunagura mu izina rya Yesu meeting wicaramo ukaza gutera abantu ubwoba iryo terabwoba rya coronavirus ndarifata mpiri ndarihambiriza amaraso ya Yesu Kristo ndategetse ngo nimurimbuke nimuranduke mu izina rya Yesu Kristo Nazareti muve imitima y'ubwoko bw'Imana Wera wa Isiraeli uri Imana itananirwa uri Imana izanya abagore n'abagabo kuri uyu murongo ndagusabye ngo be gusubira nk'uko baje ahubwo imbaraga zawe zigendane nabo abo batekerezaga ko nta uri bugufi bwabo bumve presence yawe bumve imirindi y'Uwiteka nk'uko ngo Adamu yumvise imirindi y'Uwiteka ngo Adamu yumvise imirindi y'Uwiteka waragenda arihisha ndasenze ngo nibumve imirindi yawe uno mugoroba be kwihisha ahubwo bahagare bavuge bati mwami turi hano udutabare utwejeshe amaraso yawe ndasengera abakobwa n'abahungu bawe abari bwumve rino jwi be kwirukanka ngo bahunge ahubwo bakire ijambo ryawe ridasanzwe bavuge bati dutsinzwe n'urubanza dutsinzwe n'ijambo ryawe udutabare udukoreho utuvugishe udukoreshe kurusha uko yigeze udukoresha mwami ndagushimye mu izina rya Yesu amen. Tujye mu byanditswe byera hano dusenge dusome hamba twongere dusenge nanone hanyuma ndaza kuba nsengera ibihugu ndaza kuba nsenga mbabwira n'icyo umwuka yambwiye ku bukuri kuri ku mwaka 2021. Turi muri Zaburi 46. Rino jambo ryanziye kuva ku wa mbere mu kagoroba ndicara ndakomeza ndikoramo salmon nzaryigisha no mu cyongereza ku cyumweru abazaba bashoboye kubana natwe muzaze mubane natwe abumva icyongereza abatacyumva ntacyo bitwaye muraba mwumvise nanone ho gatoya Zaburi 46 ijambo ry'Imana ravuga ngo dutangira ku murongo wa kabiri Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu n'umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu n'umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba Uyu mwanditsi wa bibiri wa Zaburi arimo kwisubizamo imbaraga arimo no gusubizamo abazaza bagasoma ibyo yanditse arimo kuvuga ati Imana niyo buhungiro bwacu Imana niyo buhungiro bwacu urukingo si rwo buhungiro bwacu nubwo ruzaza rukadufasha immune system yacu igahagarara ikongera ikasubira ku murongo cyangwa se igakomera ngo niwe mufasha utabura kuboneka mu byago abantu bafite ibyago inshuti zirabahunga hari abantu bagize ibyago inshuti zirabahunga hari abantu bashakanye bananirwa kubyara inshuti zirabanga umugore ananirwa kubyara umugore abura urubyaro umugabo wenda we ararugira arangije umugabo aramujugunya Yesu ati ndi umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba ndashaka kuvugana n'abakobwa n'abahungu bavuga bati twebwe twatawe n'inshuti zacu twatawe n'ababanje kudukunda none nta nshuti tukigira duhagaze ahantu hatwenyine ni wowe naziye kandi nawe ufite aho uhagaze Yesu arakubwira ngo abo bose basa n'abakuvuyeho nzabagarura kuko Imana ni urukundo Imana sinzangano ati jyewe ndi umufasha utabura mu kuboneka mu byago no mu makuba hari ibyago by'ubwoko bwinshi hari ibyago byo mu mwuka umuntu akagira itorero abantu bakamuvaho abantu bakamwanga icyo nacyo kiraho ngaho hari amakuba yo mu mubiri kwa kundi mvuze nti ukaba ari ufite inshuti wagira ibyago bakakwanga abakwanga ntago ari abanzi bawe ntago wabanje kuba abanzi bawe abo utavugana nabo uyu munsi mwigeze kuvugana izo nshuti zanyu mwigeze kuvugana nazo ariko ubu ntimwumvikana abo ngabo Yesu arababwira ati nimukomere nubwo mwanzwe n'abantu nubwo mwanzwe n'abo mwashakanye nabo nubwo abana banyu mutagihuza jyewe ndi umufasha utabura mu kuboneka mu byago no mu makuba muri uno mwaka habaye ibyago byinshi cyane muri uno mwaka habayemo gupfusha nifatanye nabo bapfushije ababo nifatanye nabo bafite abarwayi kwa muganga nifatanye nabo badafite gifasha nifatanye n'izo mpfubyi nabo bapfakazi nifatanye n'iyo miryango yabuze tukabura ruguru ariko Yesu ati jyewe ndi umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba ese waba uri mu byago ese waba uri mu makuba ni wowe Yesu avuga ati mpindura inshuti yanjye uno mugoroba ijambo ryavuze ngo reka mbe inshuti yawe nyemerera mbe inshuti yawe nyemerera nicire mu mutima wawe uvuge nk'aho wamuririmbye ati wasize ubwiza mu ijuru uraza ushaka aho kwica aho kwegama uno mugoroba
umuririmbyi ati inyoni zose zigira aho zegama ariko wowe ntufite inyoni zigira ngo aho zarika ariko wowe ntabwo wigeze ubona aho wegama ariko kuri twebwe muri ino minsi abamuhaye imitima yacu urahari arategeka niwe urimo avugira muri twebwe kunyura mu mwuka wera ni umufasha wabo bari mu makuba makuba ki hari amakuba hari abafite amakuba mu mwuka hari umukozi w'imana uri kuri uno murongo urumva ufite ubwoba bw'uko wenda utakoze neza umwaka urangiye udakoze neza wenda umwaka urangiye abari abafasha bawe bakuvuyeho abari abasosiyete bawe abari abasenzi bagenzi bawe abo wasize amavuta bafite amavuta baragiye ati yesu ati jyewe abo bihorere ahubwo wegere jyewe kuko nijye mufasha utabura mu kuboneka mu kubura ati nijye mufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba mwisi mwuka torero ry'imana nimwumve mwumve mutega amatwi iri ni ijwi ry'ubuhanuzi guca mu ijambo ry'imana nk'uko imana yabimpaye ndimo guhanura nca muri ino jambo mbabwira ngo naba kristo akiri inshuti yawe mukomeze n'uwo mukomeza azagukomeza naba abo watekereje ko muzahagarana kuva uno mwaka mbonye abantu benshi bahinduye amatorero waba uri kuri uno murongo nawe wahinduye itorero ibyo ntacyo bitwaye icyo bitwaye ni uko waba wahinduye itorero atari cyo gihe bakozi b'imana mutega amatwi mwumve nanjye nateze amatwi kubw'umwuka wera aho kristo yaguhamagariye abo kristo yaguhamagariye ntabwo bazagenda noneho ugiye umuha umugisha musengera umugisha imbaraga za kristo zizabane nawe hazaba agiye hose ndabasengera ngo mugire umutima nk'uwa kristo yesu abo yagendanye nabo umwe ngo yafataga inzira akagenda abandi ngo baragiye ngo aravuze ngo we ngo yemeye kubambwa baragenda yesu abaza petero ati petero ati nawe se uragiye petero ati najya hehe ngo ngusige wowe ijambo ry'ubuzima najya hehe ngo ngusige wowe ijambo ry'ukuri nagusiga nkajya hehe mwumve bungiri bagenzi banjye mwumve ntumwa bagenzi banjye mwumve abahanuzi bagenzi banjye iyi ni iminsi yo guca bugufi mu mitima yacu kugira ngo kristo avuke kurusha uko yigeze avuka kugira ngo arivayivinge ni umwaka wa rivayivo nubwo tubona umwijima ariko benshi twabaye rivayivudi muri uno mwaka reka tujye ku murongo wa gatatu nze nsengere ubwoko bw'imana aravuze ati nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka naho imisozi yakurwaho yakurwa hayo ikajya imuhengeri uyu mugabo ubwo yandikaga aya magambo ibintu ntabwo byari byoroshye ngo nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka isi izahinduka kangahe 2020 birahagije kuko tumaze kwemera yuko isi yahinduka naba hari ahandi kandi nibyo koko n'ahandi haracyakomeza guhinduka ariko abo bari muri kristo bazamumenya bari hagati muri ayo makuba bazamwibuka bari hagati muri ayo magorwa baravuze bati ngo nicyo gituma tutazatinya uyu mugabo arimo kwigisha ati yesu niwe byiringiro bizima arimo kutubwira ngo uyu muntu umuntu uzemerera ko yesu yicara muri we azaba amubwira ko azaba avuga ati wowe yesu ni wowe byiringiro byanjye yesu ni ibyiringiro bizima yesu ni we buye ryanzwe n'abubatsi waba waranzwe n'abakozi b'imana bagenzi bawe waba itorero ryawe ryarakujugunye waba warajugunye itorero garuka inshuti yanjye yesu aracyari inshuti yawe ngo naho ngo nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka naho imisozi yakurwa ahayo ikajya imuhengeri urumva ko ibyo bintu bizaba bikomeye uyu mugabo arakwereka uyu mwanditsi wa bibiri wazaburi aravuga ati naho imisozi yarimbuka nubwo imisozi yarimbuka ikagenda ikajugunywa imuhengeri mu mazi ni ukuvuga ngo naho inshuti yanjye magara yansiga ntabwo nzarekura kristo naho wari umukunzi wanjye yavuga ati uyu munsi wa wundi wabanje kuvuga yabanje kukwita ngo urubuki buryoshye cyane kurusha ibindi byose muri kano kanya kavuga ngo wowe urasharira kurusha hari ikintu gisharira we nk'icyumba cya gitamisi cya rutamisi hari icyumba gisharira cy'abantu badashobora kurya wakibona ibishishwa kubana ni cyiza ariko indani wagikata ngo uzakirye kikaba kirasharira naba wagukunze ndavugana n'umwana w'umukobwa uri kuri no murongo fiance yakubwiye ngo ngo ibintu byananiranye yewe tubyihorere ngo nubundi ariko se waje tukibanira gusa ntiwemere kujya kwibanira gusa na Rutamisi Rutamisi nibyo byumba tibisharira yabanje kukwita ko urumo uri hane urubuki buryoshye cyane none ubu ngubu urasharira cyane nubyemere ihambire kuri Yesu ibuka ukuntu uyu mwanditsi wa Zaburi yanditse arati nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka nicyo gituma tutazatinya naho abadukundaga batwanga nicyo gituma tutazatinya naho ubuzi twari dushyizeho amaso buzatuvanwaho nicyo gituma tutazatinya naho itorero rizanyanyagira ntiribonaho ryegama rikabahata labasodoroboko sikataya ati rikandala masodi bakaya rikashiri bakaya ati nicyo gituma turi katarian rabro shikata ati nicyo gituma tutazatinya umwanditsi wa Zaburi arimo gukomeza itorero arimo gukomeza abategetsi n'ibihugu ati ntimutinye nubwo ikonome z'ibihugu zirimo zinyeganyega abazaba bihambiriye ku ijambo ry'Imana ntago bazabura icyo kurya Dawidi nanone muri Zaburi aravuga ati ati nari mutoya none ndashaje ntago nigeze mbona umukiranutsi asabiriza umukiranutsi arekwa umuntu uzaguseka wowe wihambiriye kuri Kristo azaba yiseka umuntu uzakwanga wowe uri mu rukundo rwa Kristo azaba yiyanga ndenda kubabwira mbabarire ndenda kubabwira ngo uyu mwanditsi wa Zaburi aratubwira ngo nimukomere reka nze nkwereka umurongo wankubise hasi cyane wankubise hasi mu kuryoha ijambo ry'Imana rijya riryoha ariko ntarajya ku murongo wa kane navuze ku murongo wa gatatu navuze ngo atweretse ukuntu ngo n'imisozi ishobora kurimbuka umusozi ni sign cyangwa ni sinye cyangwa ni igishushanyo cyangwa ni ishusho ry'ikintu cyari gikomeye mu buzima bwawe umwana wari wihambiriyeho wari uzagufasha mu minsi udashobora guhagarara ejo akakuvanwaho uzabigira gute ni ya modoka nziza cyane ya yindi yo wagiye ugafata na none ukayigura ejo ikakuvanwaho uzasigara uhagaze umwanditsi wa Zaburi ati nicyo gituma ntatinya naho ibyo nishingikirijeho bizaba bimvanweho naho ibyo nkunda bizaba bijyanywe nicyo gituma ntatinya atahubwo nzahagarara ku mwami Imana umva umurongo wa kane naho amazi yaho yahorera akibirindura naho imisozi yatigiswa no kwihinduriza kwayo umurongo wa gatanu uyu murongo wa gatanu ndawugutuye wa murwayi we uyu murongo wa gatanu ndawugutuye wewe w'abaganga babwiye ngo uri ingumba uyu murongo wa gatanu ndawugutuye wowe muryango wowe wa muryango we uri mu isi y'umwijima kandi abandi bari mu bafite amatabaza mu mazu yabo wowe wa muryango we ureba hirya ukarora hino ukabura wagufasha ndaje kugufashisha rino jambo ry'Uwiteka umve ijwi ry'ubuhanuzi guca mu ijambo ryayo aravuze umurongo wa gatanu ngo hariho uruzi imigende yarwo ishimisha ururembo rw'Imana nirwo hera hari hari amahema yisumba byose mu rurimi rw'icyongereza aravuga ngo there is a river ahangaha havuze ngo hari uruzi yego n'uruzi yabivuze koko ngo hari uruzi imigende yarwo ishimisha ururembo rw'Imana wibuke yuko jyewe nawe nitwe rurembo rw'Imana ngo niho nirwo hera hari amahema yisumba byose turi amahema yisumba byose urwo ruzi ni Imana ni Kristo ubwayo ubwe ngo muri uko kuruha muri iyo miruho yucamo we wa mukobwa w'isiyoni we watorero we wowe urushye wowe utagisenga ngo bisobanuke wowe usoma usoma bibiri ikagusubiza ikakubwira iti ndeka usenze amasezerano usenze ibyo bakubwiye byose urabirangije usenze zaburi urazirangije nta gikozwe ariko none haravuze ngo ariko haruruzi
reka mpagusomere mu rurimi rw'icyongereza nibwo hararyoshye cyane afite ukuntu hamvugikira ukuntu
ngo haruruzi 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 kandi ngo urwo ruzi ni migende yarwo
Zaburi Psalms 46 haravuze ngo la 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 Psalms 46 umurongo wa gatanu niho turi verses 5 haravuze gutyo ngo dutangire ku murongo wa kane ngo there is a river whose streams make glad the city of God the holy habitation of the most high God is in the midst of her She shall not be moved. God will help her when morning dawns.
Ngo hari haru 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 umugezi. Ngo hari imigende yarwo. Ngo uwo urwo ruzi rufite imigende. Ngo kandi iyo migende izana ibyishimo, izanira ibyishimo igihugu cy'Uwiteka. City of God. Vire y'Imana. Ngo uyu mugezi ni wutuma igihugu cy'Uwiteka kinezerwa uyu mugezi jyewe ndabona ari umwuka wera akubere ibyishimo ha handi h'umuntu atagera urukundo rw'amafaranga rutagera urukundo rw'isi rutagera urukundo rw'ibyo ushaka byose rutagera reka imana ariyo ihakugeza murongo wa gatanu avuze ngo God is in the midst of her she shall not be moved ngo imana iri hagati muri rya torero imana iri hagati muri wa muryango nk'uruzi imigende y'imana y'uruzi kandi ari rwo mana irimo iracamo irimo iragenda iruhura uruzi n'imigende yarwo iragenda iruhura iragenda irumbura ibyari birumbye biri basandara bakurubusa birimo birarumbuka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti aho umwuka wera aciye hararumbuka ibyari byumye bikagira uburumbuke arangije aravuga ngo icyo gihugu God is in the midst of her she shall not be moved ari igihugu ntabwo kizanyeganyezwa ari umuryango ntuzanyeganyezwa kubera iki kuko imana nibyo byiringiro by'uyu muryango nibyo byihindura imana ibyiringiro byawe shyira imana ibyiringiro byawe bishyire mu mana aravuze ngo azafasha uwo nguwo uzamwiringira kugeza iteka ryose niki cyo wari wihambireho uno mugoroba niki cyo wari wegitseho niki cyo wari ushyizeho reka ngusomere n'uyu murongo nsenge murongo wa gatandatu ngo the nations rage the kingdoms totter he utters his voice the earth melts the lord of hosts is with us the god of jacob is our fortress naho impande zose ibikurwanya ariko uruhande rw'amadayimoni yaba ari ayo kwa so na sokuruza na sogokuruza nande kwa nyogokuru na nyogokuruza nubwo yazamuka iyo mana yicaye muri wowe ntabwo bizakugeraho kuko ni igikuta cyawe ni umunara muremure muri wowe ni imana ikomeye ni ubuhungiro bwawe ni ubuhungiro kuri abo bayihungiraho ni imbaraga kuri abo bazikeneye kuri abo badafite imbaraga niyo mana yabo nizo mbaraga zabo nguhanurire nciye mu ijambo ry'Uwiteka ibihumbi 2021 umwaka ibihumbi 2021 daya 2021 imana ejo bundi yarambwiye ku cyumweru nigisha ngo uzaba umwaka w'abantu batigeze bakorera imana kuko hagati muri uno mwaka w'ibihumbi 2020 yari irimo ibatraininga yari irimo ibigisha kuvuga yari irimo ibigisha gutangira ubuzi bwayo yari irimo itikabashaye yerebo ushaka ya so umwaka ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ni umwaka wo kubona ibyo tutigeze tubona wavuga tese ni ibihe nanjye simbizi icyo nzi ni kimwe muri Petero wa kabiri igice cya kabiri umurongo w'icyenda n'uw'icumi ngo iby'amaso atarabona n'amatwi atarumva ngo nibyo abikiye abamwizera iki cyanditswe mu gitware ni ikibihumbi makumyabiri 2021 ngo iby'amaso atarabona nibyo ugiye kubona nibyo Imana ikubikiye muri 2021 ibyo amatwi atarumva abakozi b'Imana batigeze batekerezwa ko bazakorera Imana abakristo batigeze batekerezwa ko batazakorera Imana niba Imana iteguye mu cyongereza yavuze ngo it's gonna be the year of the virgin ministers meaning the ministers who have never thought that they will serve God Christians let me call them Christians especially those ones who feel like they are despised and at the same time they despise themselves 2021 is your year 2021 is the year of the people is the year of the rejected ones abo bajugunywe hanze n'umuyaga w'ishuheri abo bajugunywe hanze n'imiryango abo bajugunywe hanze n'amatorero abo bajugunywe hanze abo bapasteri bajugunywe hanze n'intama zabo abo bapasteri bajugunywe hanze n'intama zabo iki nicyo n'umwanya n'umwaka wanyu n'umwaka wo gushaka neza n'umwaka aho abashakanye bazajya bagara bakavuga bati imana yacu natwe turajyana nayo ikizavuga nicyo tuzakora uyu mugezi ugiye kudutembana uyu ni umugezi w'ibyishimo uyu ni umugezi w'amahoro ugiye kudutembana kuva muri 2020 utuzamukane utumanukane muri 2021 ni umugezi w'ibyishimo ni umugezi uzaduhindukira ibyishimo ni umugezi uzaduhoza amarira uyu ni umugezi ijambo ry'Imana navuze ngo Imana iri muri wo Imana iri muri icyo gihugu cyanzwe Imana iri muri icyo gihugu gihora kimena amaraso Imana irimo kuruhura abarira irimo komora ibisebe Imana iri muri icyo gihugu kitajya kigira uburumbuke Imana iri muri iryo torero ritajya rirumbuka Mana nkuzamuriye ikiganza cyanjye hejuru y'ibyo byose mvuze kubwo izina ryawe kubwo umwuka wawe wera nguhaye amashimwe kubw'izo mbaraga umpaye uyu mwaka wose ukomeza nkomeza ubwoko bwawe kubw'imbaraga zawe nshishijwe bugufi n'abo bakobwa n'abahungu n'ayo matorero akomeza akaza agasura abantu barenze igihumbi barenze bibiri atari kubwanjye ariko ubwawe wowe ubarundanya mwami nshimire cyane abaza ngo bagatega amatwi n'ururimi batarwumva ngo ariko batega amatwi ngo bakagira message babona kuva ku mwuka wera mana ndabaguhaye ndagushimiye abo wakijije muri no mwaka ndagushimiye abo urimo uzanira agakiza no mba haleluya shidiri bakandara la mama mama ngushimire kubwo igihugu cyanjye Rwanda ukunda Rwanda waguze n'amaraso yawe mwami ndagushimiye nsabye amaraso yisumba byose amaraso Yesu Kristo muri north of Rwanda muri south of Rwanda west of Rwanda East of Rwanda, Central of Rwanda, mwami nkuzamuriye igihugu cyanjye ndakigutuye. Si cyanjye ni cyawe, niwe wakiremye. Ngutuye umutegetsi wacu waduhaye, ngutuye abatuye mu gihugu cy'u Rwanda. Nsabye agakiza ngo gatahe mu Rwanda kuba atagafite. Nsabye imbaraga z'Imana ngo zimanukire mu itorero ry'u Rwanda. Nkweretse abakozi b'Imana bagenzi banjye, nkweretse intumwa n'abahanuzi, nkweretse abavugabutumwa, nkweretse abigisha ba Bibiliya. Reka bariya ba evangelist bahaguruke bahagarare bafate government ku maboko bayisunike mu bwiza bw'Uwiteka nsabye presence y'Imana mu gihugu cyambyaye nsabye presence y'Imana mo shalama ili broko sikaya nsabye presence y'Imana nsabye Imana nsabye imirindi y'Uwiteka imanukira mu gihugu cy'u Rwanda imanukira mu gihugu cy'u Burundi imanukira mu gihugu cya Uganda nsabye bakataraba nsabye imirindi y'Uwiteka kuba perezida kuba perezida buri gihugu cyaragiye camo mwami w'abami kuri perezida Museveni ku gihugu cya Uganda mu gihe cy'amatora nk'iki ndakikweretse ubarinde ubarinde amarasameneka mweretse igihugu cy'u Burundi ubarinde ubarindire kimwe n'umuyobozi wabo mweretse igihugu cya Congo mweretse igihugu cya Amerika bari hagati mu kajagari mwami mweretse isi yose iri mu kajagari ka coronavirus nsabye amaraso y'isumba byose Northern of the continents of the worlds, southern, eastern, western, and central. Kali kasha talaba. Nsabye umugezi wa Yesu Kristo ugendagende. Umugezi w'isumba byose. Imigende yawo ugendagende. Ugere kuri abo baperezida bayobewe ikonome zavunaguritse zacitse intege ele bashiri kandi rabrozi ribika nsabye agakiza ngo nigatahe mu baperezida nsabye agakiza ngo nigatahe muri za governments nsabye agakiza ngo nikagere mu ngabo z'ibihugu nsabye agakiza ngo nikagere muri abo barimo bari kwa muganga nsabye agakiza ngo nikinjire muri abo mu baboshwe mu isi y'umubiri n'ababashwe mu isi y'umwuka nsabye agakiza ka Kristo ngo kagere mu bantu b'Imana haleluya lebo shahaila kaira bahaira mukanya nkaka waba ufite wumva ukomanzwe n'ijambo ry'Imana ushaka kwakira Kristo wamwakira nange naramwakiriye ni wumvugisha ibi byubona nta butwari buba muri joyi ubutwari no bw'ijambo ry'Imana niyo mpamvu uno muyoboro umwuka wera yambwiye ngo ninkwitse muri 2020 ngo niwitwe ijwi ry'ubuhanuzi guca mu ijambo ry'Imana ndashaka kugira ngo buri muntu wese wumve utsinzwe n'ijambo ry'Imana na cyane kuri abo ngabo bavuye mu byizerwa kubaguye abo baguye bumva bari kure y'Imana ndashaka kubasengera ngo nimugarukire Imana Yesu aracyabakunda aracyabafite mu biganza bye nubwo mwumva ngo mwaranyereye mugeze kure cyane nta kure y'Imana muracyari bugufi bwayo ndashaka gusengera abo ngabo bashaka kwakira Kristo no munsi Imana ntago irobanura ku butoni Imana ntago ishaka abanyabwenge ntago ishaka abize cyane ntago ishaka abakene cyane ntago ishaka abatunzi irashaka umutima wawe reka Yesu kuri noneheri avukire muri wowe vuga uti mwami Yesu ndaje nsinzwe n'urubanza nakiri ijambo ryawe umpindukira agakiza uyu munsi ntunganyije umutima wanjye ko nshoboye ngo ni wowe utunganye wicere muri jyewe ibyo wanteguriye mu isi ndabyakiriye kandi aryo jambo ryawe kugeza kuri wa munsi ubwo nzinjira mu bwami bwawe ndiyambura Satani ndanga imirimo ye yose ndakira Kristo izina ryanjye ryambukurwa mu gitabo cy'urupfu mu gitabo cy'agahinda mu gitabo cy'abazajya muri gihenomu izina ryanjye ryandikwe mu gitabo cy'abazajya mu ijuru muri kano kanya nsabye ngo ngwino wicire muri jyewe ngwino utegeke wasize ubwiza wari ufite mu ijuru ubwo wazaga mu isi Kristo no mwivuka ryawe ntanu hariho hagutunganiye mwami ngwinuze mu mutima wanjye ngwinuze mu mutima w'inshuti yanjye uwo nguwo utanze umbona gusa injira muri uwo mutima we mana ndagushimye mana ndaguhimbaje kubw'uwo muntu wakiriye Kristo kubw'uwo muntu usenze iryo sengesho hamwe nanjye nkweretse bariya barwayi nkweretse kariya kana kari mu Buhinde kariya karembye kweretse kamanzi ugakomeze amaraso yawe agacunshe umurirwe mu mitsi yako mu mutwe amaraso yawe mu bone marrow amaraso yawe Yesu akagereho mu izina rya Yesu katari ko konyine abandi barwayi ba kanseri bose mwama amaraso yawe Yesu abarwaye mu mitima amaraso yawe Yesu abarwaye impyiko abarwaye Yesu bagereho mana ndaguhimbaje nguhaye amashimwe ndashaka kugira ngo duhagarara naho uri hose twamagane coronavirus yatumye abantu bose baceceka aho turi hano mu Bwongereza mu dusengere hirya no hino imipaka irasa naho yongeye gufungwa nta ndege ziza nta zisohoka reka imbaraga z'umwami Yesu zimanukire mu gihugu cy'Ubwongereza reka dusengane twese tuza muri gihugu cy'Ubwongereza n'ibindi bihugu byose birimo bibabaye ku bwa coronavirus mana mu izina rya Yesu Kristo Nazareti tugushimiye igihugu cy'Ubwongereza waduhaye wakiduhaye nka inheritance yacu turakikuzamuriye imipaka yose yaho corona yari itangiye gufunga turayicagagura coronavirus turagucagaguza amaraso ya Yesu Kristo twohereje amaraso ya Yesu ngo avaneho imipaka ya coronavirus amaraso ya Yesu avaneho imipaka y'urupfu amaraso ya Yesu avaneho principalities zishushanyaga nka coronavirus icyo cyorezo cyaje kubuza abantu amahoro amaraso ya Yesu akorere muri zino vaccines zose Mana turagushimiye ko wahaye ubwenge abakozi bakora zino vaccine ariko nanone tukaba tugusaba ngo amaraso yawe akomeze azikoreshe mu izina rya Yesu amajyepfo ya y'Ubwongereza twoheje amaraso ya Yesu amajyaruguru y'Ubwongereza amaraso ya Yesu hirya no hino y'Ubwongereza amaraso ya Yesu muri central y'Ubwongereza amaraso ya Yesu urakoze mana itoro ry'Imana mu Bwongereza rikomeze rigendere mu maraso ya Yesu umwami umwami kazi Numwami turabashuje maraso ya Yesu. Prime Minister wacu maraso ya Yesu mwami urakoze. Ndagushimiye gitari. Ngushimiye inshuti zanjye n'inshuti z'inshuti zanjye. Ubane nazo. Ubarinde, ubarindire mu mababa yawe. Reka uwo mugezi wawe n'imigende yawo ubagereho. Amaraso ya Yesu ku families zanyu kugeza aho tuzambukira nanone twinjira mu 2021. Ndabakunda cyane umuryango wanjye guma family turabakunda Shailo tabana ko turabasengera turizera ko muri kumwe natwe kandi muri mu mana mugisha wa Yesu bane namwe ndabakunda cyane pastor wa Shailo tabana ko pastor Ruben guma nabakunda ni utuma mundeba niwe ubwo mutamubona ni utuma muri bino byuma byose yo ni utuma mumundora ni muri ibyo byuma byo mutabona ariko Imana yamuhaye ubwo buhanga bwabyo mugisha wa Kristo ubane namwe. Love you so much. Merry Christmas and a happy new year to you all.
Thank you so much for listening to this sermon, and I know you've been blessed. For more information about Shiloh Tabernacle and other sermons, please visit our website www.shiloh.org.uk. And don't forget to follow us on all our social media platforms, Instagram, Twitter and Facebook at Shiloh LDN. Once again, that's at Shiloh LDN. You've been listening to Shiloh Tabernacle London, changing lives, building dreams. Until next time, bless.